Izenzo 12. Ngasikhathi uHerodi inkosi welula izandla kuba ahluphe abathile bebandla, wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wabamba noPetro okwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wambamba wamfaka etilongweni wamnikela emaviyeni amane, yileyo naleli namabutho amane ukuba amlinde, ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke uPetro wagcinwa etilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Kwathi mhla uHerode beza kuphumisa ngalobo busuku uPetro, wayela phakathi kwamabutho amabili ebushiwe ngamaketa ngamabini abalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka, yafe ngelo senkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetro ohlangothini yamvusa ithi, shesha usukume, ayisewa amaketa ngezandleni zakhe. Ingelosi yathi kuye, gqoka ufake izicathulo zakho uwenze njalo. Yathi kuye, yembatha ingubo yakho ngilandele. Waphuma wayilandela, wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Sebedlule kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliya emzini, labavulekela ngokwalo baphuma. Badlula isitalali saba sinye, ingelosi yayisimshiya masinyane. UPetro esangulukile wathi, manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ngelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakukho konke okubhekwe yisizwe sabaJuda. Sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMariya unina kaJohane othiwa uMaku. Laba bebuthane khona abaningi bekhuleka. Esangqongqosa esivalweni sesango, yeza intombazana ukusabela egama lalinguRoda. Isilizule izwi kaPetro, ayivulanga esango ngenxa yokuthokoza, kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni. Kodwa bathi kuyo, uyahlanya. Yona yaqinisa yathi, hayi, kunjalo, bona bathi, yingelosi yakhe. Kepha uPetro waqinisa, wangqongqoza, sebevulile babona ukuthi nguye bamangala. Wayesebaqhweba ngesandla ukuba bathule, wabalandisa ukuthi inkosi imkhiphe kanjani etilongweni wathi, bikelani uJakobe nabazane lokhu, wayesephuma waya kwenye indawo. Sekusile, kwabakhona ukunyakaza okukhulu phakathi kwamabutho ukuthi uPetro wehlelwe yini. UHerode semfunile engamfumananga, wabuzisisa abalindi wayala ukuba babulawe. Wayesehle eJudiya waya eKhesariya wahlala khona. Kepha wayesebathukuthelela abasethina baseSidoni, kodwa beza kuye ngenhliziyonye sebemvumisile uBlastu, induna yendlu yenkosi, bacela ukuthula ngokuba izwi lakubo lalifunzwa ngelenkosi. Ngosuku olumisiweyo uHerode wembatha ingubo yobukhosi wahlala esihlalweni sakhe wakhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi, yizwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu. Kepha ingelosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa izimpethu wafa. Kodwa izwi kaNkulunkulu lakhula landa. Kepha oBhanabha noSawule babuya eJerusalema sebeqede ukukhonza kwabo, behamba benoJohane othiwa uMaku.